Upendo supiera busara inegeuka timani upore fazia ukarimu wangu kuja kugeuka maradhi ila chunde tafadhali usijaniacha mama na kupenda wasijali usijaniacha harama ila upendo ulo nao sijebadili mama mara kwako nilizama usijiondoka nkazama Nawe ukanyumiza mama Naise nishateseka sana Nawe lololo Naise nishateseka mama
Ingawa siko sawa na wewe Ila moyo umeridhia Sitamani kuachana na wewe Natamani ungetulia Ingawa siko sawa na wewe Ila moyo umeridhia Sitamani kuachana na wewe Natamani ungetulia
Safari ya mapenzi minawe Tulipitiaga zamani Maumivu ya mapenzi minawe Tulipitiaga nyumbani Una vileke visende Fingi velilozo Uniache kwenda mbali Ila natamani Baby kuwa na wewe When the time you took on Pesi na mongelewe Izi mitiani zitapita wange Na mboba kina mie Mupenzi wangu Na mboba kina mie Kama kinanda nitapiga kodi sote Nikuliwaze mpenze Kama matunzo nitakupa kama yote Nikubembeleze mpenzi Nishateseka mama
Ingawa siko sawa na wewe
Siko sawa
Ila moyo umeridhia
Siko sawa
Sitamani kuachana na wewe
Siko sawa
Natamani ungetulia Ingawa siko sawa na wewe
Siko sawa
Ila moyo umeridhia Sitamani kuachana na wewe
Natamani
ungetulia
Natamani ungetulia Tumepita manga Minawe Vikwazo vinga I say Shida nara Sija kamilika mama
Daddy Don Smash over here Makini Entertainment
Yeah yeah